Posey,
Saldido,
Mario,
Teddy B.
Oh my, I've never seen a girl so beautifully. Oh my, I've never seen a girl so wonderfully.
Umeningatani, boy ushani teka. Chumani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba.
Teddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Kupenda sana, tasipendi ukinuna. Ai, sweetie, sweetie, aina kutaka wewe. Fundi, fundi, kwenye dera mwaga maji, maji. Kwa godoro tunipati, pati.
Tuto tukovuta pumze Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili yako.
Umenifanya kicha, uwe jaya jaya.
You make me sing, oh.